Zenwap.com. Witty beats go crazy.
Vakamba kakamba number one in my one. But this thing and kade number two. I told your girl to whine for me monga ni chatu. Ukamusi yangaru fingi ni pwani mutengi. Ndine chola ngamu kazi bakwira uchende. I make lines like a barber. I got kicks like Barbara. Kuflowa muka esa veti mdela cheni bla bla. Ngamfumu kuna ijaba funa zina igwe. Mood today ni ya gambla piti sa ticket. I thank God for opening my door nga conductor. Flow ikari nga ni gula air teo data. I'm breadwinner those unga nishinge bata. Baby please pick up my conga. First name ya basata nina magel. But still feel like I'm single monga cheni promo. I go hard like umu so piki olo ni flow wa slow-mo. Time nivela ngati nilipe time. Uyo that time cause it's my time. Uyo time is up. I'll kick you out in due time. Unilimu prime ngati je PNC. Sini babasa pona chance I ngati che PNC. Kuva marapu I lead monga chape pansi pansi. Marapa they're all fans of me. Monga cheba na wama see. Let's go.
Maganizo siwocheza nganga chasu. Kwa vilimba nitubo na mbeasu nipeleka gemu. Kwa zinilipelevo Brain shapu ni kalaso. Niganiza vini tipo nganga pito ya hule. Popo diva zifuna nizifule. Kawele na ino zalenga mafansu. Pa ground uweshateva kushikidule. Jani nchosu fulu sombo. Nani mabiti ni madiamwe ni jira ndongo. Stinga ngale semu levo. Kalipelo pisha ugole mbaka na madongo. Mabansi diva ni waweoda. Mavis ni katunya ni waeoda. Nikarapa wakamba heona. Nikarapa wakunda weoda. I'm on top ngani missionary. Nailing rap nona mi Somali. Na wangene langa wa fake. Vasara wa shop wanga gai wa jela pai.
Inga shote vwenye wa baska. Tiriwa sendi pesi kada Vincenzo.
Nimenya threesome na vidundu vene vina kufaka mfrenzo. Kulo sikoleta upu. Wama gaidi wa wanaluza meno. Just wine koi kufaka pa uche. Nga ususa bingo. Maskazi diva zoni nechewe aleta hiti muzini etiana kazuwa. Skiwu ni diva pa tebo wa sala na 7 boss. Kafuse mazuwa ni ziti simize muyopa. Nizipendeke monga wa CSF.
Shiona mo uzivaimu wakai makaropa ni viteki. Makaropa shuwa rapinga viteki ae. Nkwe amba puenu. Hey yo Case, what's up? Let's go.
Sina ruzepo ma real G's. Beti na yamba nabo protikali nabo. I don't like switching camps. New friends ikasila money wama piyamo tikali. Na beti enzo futika nabo. Every little thing I put on the table. Ni mutu wankuku mweti nili stable. Mudi seni wambidi wama jamo. I'm so much ahead of time. To ahead. What you seeing right now is the future. Beneba pempe dati feruke. Munga container yopo oka. Wasachu chati who is the god. Afunsa pusha. Nae nati bulonu shanusha. Isema heta tidi nabo oro stadium. Sortinga kwa niso zuja. I'm putting ice on my shoulder, so guess what I'm giving them?
It's a cold shoulder.
Chimpwena nidibe, so behavior yanga is killing them. Imoto future pusher, call me Sisu. Tell him to face finger tana my issue. Osa zibisa nigga, be a man. I know what you think in your head is a see-through. With these door bars from Everton, just like a football team. I know this dream is gonna work out. Nima pedeka piro ku gym. I got the game twisted. Monga teni muntu way are rolling a joint. Niggas already know my name. Chechina sarako teni ko proving a point. Who is the next king? Is what they asking of late. Dizo anani usa ukankara na mwai. I'm giving you the password. Yeah, I know you can be trusted. You done putting rappers in casket. The next king, future pusher, Zambia's new biggest asset. Yeah.
Zedwap.com.